abayizi abawala beeyongedde okuliira bannaabwe abalenzi ne mu bibuuzo bya ssennyiga omukaaga nga bwe gwali ku P7SNF mu bigezo ebyakolebwa omwaka oguwedde. Mu bigezo ebyafulumiziddwa olunaku lweggulo, abayizi basinze kukola amasomo kuli general paper, history ne geography, ate amasomo kuli mathematics, chemistry, agriculture ne economics. Abayizi beeyongedde okukola obulungi okusinga bwe kyali omwaka 2024, kyokka amasomo okuli entrepreneurial education, CRE fine art ne physics abayizi gabatawanyizaamu. Mu makomera abayizi 6-8 be batuula ebibuuzo, abayizi 3-1 bayita amasomo 3, abayizi 15 ne bayita amasomo 2 gokka, abayizi 16 bayise essomo limu, ate 2 be bagudde, 2 bayise essomo erya subsidiary. Mu bayizi abaliko obulemu 268 bayise amasomo 3, 19 bayise amasomo 2, 9-2 bayise essomo limu, 5-7 bayise amasomo agayitibwa subsidiary gokka, ate bayise 12 be bagudde. Ssaabawandiisi wa NIB Dan Odong agambye nti abayizi naddala mu masomo ga arts bakyasanga okusoomoozebwa okuddamu ebibuuzo ebyetaaga okulowooza ennyo, ate go masomo mu masomo ag'eddiini basanga obuzibu okuwa ebyokulabirako ebiri mu Bayibuli oba Quran ebitabo ebitukuvu.
In the humanities subject, the problems that we observe, Mama, continue to be poor interpretation of questions due to the candidates misunderstanding the key concepts that determine the expected responses that they are supposed to give. In history, for example, inadequate levels of analytical and evaluative skills, inadequate show of logical flow of content with relevant examples were observed. In religious education, application-based tasks, especially those that require connections of the teachings in the holy books, that is the Holy Quran and the Holy Bible, in everyday life situations continue to present a consistent problem. In the subject of geography, examiners have also continued to report poor data analysis skills among our candidates, as they still find challenges in using various statistical methods to explain geographical phenomena.